Galip Saidi, J. Simon, Engineer, R.C. Saidi, le président, CBO,
Najimsafi.com.
Weokopi, Yanga inakufunga, uku inakufundisha. Yanga ya musimu, ukileta timu, kichwa kichwa unaumia. Wapinzani paka wasemepo, Yanga kiboko yao, wapenda sifa watazikwa. Yanga Afrika, ipo imara, ipo imara, ipo imara.
Yanga Afrika, ipo imara, ipo imara.
Yanga Afrika, aina nifanya ni vimbe.
Yanga Afrika,
aina nifanya ni tambe.
Yanga Afrika,
jamani Yanga pambe.
Yanga Afrika,
wakileta zarao
chapa,
wapinzani
chapa, 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 chapa. Yanga tunawachapa.
Watachimbika hapa leo,
leo, leo.
Tunampiga mtu leo,
leo, leo.
Tunamlaza mtu leo,
leo, leo.
Tunamnyosha mtu leo,
leo, leo.
Sibanduki singatuki naipenda Yanga. Sibanduki singatuki naipenda Aina nifanya ni ringe
Yanga Afrika,
aina nifanya ni vimbe
Yanga Afrika,
aina nifanya ni tambe
Yanga Afrika,
jamani Yanga pambe
Yanga Afrika,
wakileta zarao
chapa,
wapinzani
chapa, 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 chapa. Yanga tunawachapa.